yapheli minyaka ndifunana nawe ndicingana nawe bonke obubuhlungu abupheli uthi makuthini isasela sintenzani asindiyeki wasishiyelani sakwenzani